ubokwe Morena Modimo wa tsohle o bane ka mohawa ha o re fumane bohobe bona bo runyela mbona le thulana ya lefatshe le mosebetsi wa matso a batho jwale bo tla fetwa bohobe ba bophelo bakeng la rona.